Zambali sana. My feeling.
My feeling make it.
Eti baby kweli, usiponiona pumzi na bananana. Eti baby kweli, unaumisi utamu bananana. Eti baby kweli, sakando hivyo kwa nini twagomba nanana. Au ndo kweli, tamu na chungu ndo raya kupenda nanana. Hawajui yo, baby na unazonipa. Wapi unanishika, na ndo maana mwengine sitaki. Hawajui, na navyopenda sifa. Basi hapa vichwa, mara najonga nipenda na unyaji. Nachotaka niwambie ya unanipenda dali. Hautaki kuwa na mimbali, bila mimi hawezi. Basi niambie niwambie wajue. Kauna nipenda dali, usiku bila mihaulali. Miendo wako mpenzi, basi niambie niwambie wajue. Tunapendana, 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 tunapendana.
Mimi hapa ni mboso kani tena. Penzi ni hadithi za siku nunu, iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Penzi ni maradhi nishikwe pumu. Nimekupenda we ashki majinunu. Usinificha dharani baby ni chumu. Mengine tu yafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wala yuki ni dhurumu.
Bombo clad
na nyonga ndumu. Oh wewe, sitaki ni kukwaze, usini kwaze. Tukawapa maneno watutangaze. Wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe, penzi kwenye kibaba ni jaze jaze. Mambo ya kini kaba uniliwaze. Leo tune mlenda, kesho nyama. Basi nambie niwambie kauna nipenda dali. Usiku bila mihaulali, bila mimi hawezi. Basi nambie niwambie wajue.
Kauna nipenda dali, usiku bila mihaulali.
Ewe mai,
basi nambie niwambie wajue.